kwamba nikiwa ni mimi hapa MC Juri sauti ya kinanda Simba Mogo. Amchambo unamsikiliza DJ Chicho anakubaliana na wewe producer Kieni mikono adimu ajari 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 lakini salama jamani basi tena oi baba nipe tena nikiwaita mnakuja mnapiga makofi nikiwaita mnakuja mnapiga makofi leo nikiwaita mnakuja mnapiga makofi nikiwaita mnakuja mnapiga makofi leo
akina mama cheza leo aya wana kucheza leo usipocheza tawajua nani Atunacheza paka subui Mtena wanaku paka subui Haya masela paka subui Alo we, alo tena
Siku ya leo furaha, tunafurahi Soga karibu, sicheze mbali Siku ya leo furaha, tunafurahi Soga karibu, sicheze mbali Ah, adijei, jiango makari Nikatangata keki, nikataone
Mkojo
Goma bila kulewa ntaishe zaje mie Goma bila kulewa ntaishe zaje mie Usinikataze kulewa Niache nilewe Usinikataze kuchinga Niache nilewe
So chingiri wanzuki champumu Ukinipa mimo za komi narewa Chingiri wazuki champumu Ukinipa mimo za komi narewa
Adijei jiango makari Nikatangata keki nikataone Uwenye roba ya nanapa wezome Nikatangata keki nikataone Uwenye roba ya nanapa wezome
Na uliza kuna ni
Happy birthday
Atusheze kukula
You know what? It's DJ 7, man. What was it?